Superstar, pela mina ngiyisuperstar, pela mina intombi yakho ngiyibheja, yazini, yangithesta, hlehla kancane mabhe.